ngizothatha. Ngizothumela abakhongi, uzoba mntu nosijaka. Uyabona wena ngizokushada, lesi mathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi, uzoba mntu nosijaka. Inhliziyo yami idale, ixhuma njengenyamazane. Umuhle unodoli idale, bathu senomono babe. Bambi santa skabusane, sihlabelelo komzalwane. Sondela lana sithandane, njengo samkelo benombale. Uyabona wena ngizokushada, lesi mathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi, uzoba mntu nosijaka. Uyabona wena ngizokushada, lesi mathatha ngizosithatha. Ngizothumela abakhongi, uzoba mntu nosijaka. Mashami shami 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 se, uwena ongiphakelayo mangilambile. Ngigijima ngolimi ngikunambithe, masungithinta ngezandla zakho ey'thambile. Turn around ishaya i-360, vula ingubo ngibona i-drumstick. Engqondweni yami ukhosi i-traffic.